DutchMsafi.com.
Mie bora ni mwagirie moyo kuliko mapenzi. Nikupende sana niwe poyoyo sababu mapenzi. Mwisho wa siku je nione koro kisa mapenzi minaogoka. Mimwezenu yamenishinda mapenzi. Yatanitoa roho bora nikae pembeni tu. Yamenishinda nasema yatanitoa roho bora nikae pembeni. Eti nishindwe kura, eti kisa tumeachana babu. Nishindwe kurara, yani nini jipe tabu. Eti nishindwe kura, eti kisa tumeachana bibi. Nishindwe kurara, yani nini jipe tabu. Oya wewe usione machana hewa mapenzi yashani. Ni mwenza konsha unga shagara miya mapenzi ya kani changanya sana. Yamani oh mapenzi, misi wezi, unifanya mtu mwanirie. Yamani oh kupenda, misi wezi, unifanya mtu mwanirie. Eti nishindwe kura, eti kisa tumeachana babu. Nishindwe kurara, yani nini jipe tabu. Eti nishindwe kura, eti kisa tumeachana bibi. Nishindwe kurara, yani nini jipe tabu. Amini kwamba likuwa ni mimi hapa zungu mache. Hai brandi ya msani macha machame. We kwanza wanangu mimi wakishalewa mina wajua. Watoto wa makodi wakishalewa mina wajua. Oya timu zangu zikishalewa mina zijua. Wanapanda juu ya mesa, juu ya mesa. Wanapanda juu ya mesa, juu ya mesa. Kama vandame basi pigia msamba. Kama vandame basi pigia msamba. Kama vandame basi pigia msamba. Haya pigia msamba. Samba, na wanangu msamba, msamba. Chui, anakubaila njini watoto wa makodi brandi. Unya makodi, anikiwa nyumbani sasa. Anakubaila mwanangu kasa nova ole wani. Webe ndiva, anisalimie chicken face. Awelo bini mengi. Johnny Joe, Johnny Joe. Anakubaila na DJ Chababa. Where do score? Watch out, baby.
Chababa on the track.